kawni fu ma ko ci banani
kam ila wakande jibinami dokkam de fu annawa mi yetta Allah hande na samti
akoro
hono kanko yimbe le hewbe chaabe nyaw ijam ma tan nawala mudum sanne leruji kiwdi sabi rafi sawrugul hasindinagul yo honi kanko Yusuf Silla chaabe do nyaw ijam bama ko do mo metta sanne ko wada leruji kiwdi domude sawrede
dongoro sa mi kata yi wala fu do nawete ada han yittude Allah so wana dum wajibi sina jahad dogotororo to ila wakati nay yamde non watta so keba aran tawetedo ton o arande ni lebbi tati fu asodjoto ton wotto jono be ngadi lebbi jeegom fodde dedo arande mere mere hokkirte wotto jono wala fu ko hebe teton sona prastam
fotfa to wala dum nyawdo goddo o do neddo fedde humininde habbo nyawju jam limali woytigi rafu dogotoro en andan be golle le ciudi dogotoro yertudi nokkuji hertanadi kawar mudu
wotto nyaw sawrirte wakati jan ya fa wina chapantati wakati jidan ya fa wina debbe le galleji gudden to tawon ko yaati yimbel di don fa yottirta ton na nayon chaayu o do nyaw wakati so nyaw joomu immiki wakati sappo jitti yamde yottal sappo jitti yamde a tawon su doktoro ndu gollata sina jaha nokku goddo sabi de hebu doktoro ya fa
si rld woni nokku goto hertanango sawrugol o do nyaw le mali arribe nokku o holiti nyawbe be na kewani be ka dum fotode professeur Ajuma Gindu horejo centre o hokki tajural wiide ardibe cellal be na gonde Imad Raji yalla dawrude telaji nyawbe be
inshallah
de fuddanonde ko yata nyawbe temede joyo e chapande jeddo min chawrono le hitande fu wattu jono nyawbe min chawrata be an buru ujnere temede jeegom arande podde an ko kire mere mere wattu jono min bawana dum sabu de podde el kertanade o do nyaw jakku jakku
specifique la réponse tous
yalla buutude sanne jama ngaro le centre Bamako nokkuji urtama to kay e motti to motti ton kanko docteur Abubakar Sidiki Traoré gollole l'hôpital Soumine Dolo Mouti mimi hala tela jogaji sawrugul ngul
vu la situation
na kebe région o wordi kanya fayoto no waydi ndena go wordi no dum wana ko yafi yimbele be min landinto no be kani warta so yewi ro ko he mabbe ka wobbe antone ngarta sina so tama nyaw o nawi nyalom hando su docteur wotran wodi do mutti do yudum galu jamare nden non
la population
ono dum wo wiyede sakade nyaw santi sawrugul docteur Moussa Dembélé andono sanne kawaru ijam matulubtal commune neuber Bamako memi nafaka tedagul nyaw o e jogola nyawbe be
on recommande ala
population biata yimbe be tan tinno kay bakkerde muuden sanne be jaran diyam fadbe bama donge teddude ila wakande joomu mati nyaw o ndedu warata e wakati fu ana sawre ni dokkan jamande hakkilaji lobbidu fu fota bamindirobe yalla ijam muuden yaadna yaad
mariage consanguin
sabi yitima wuri hikka 2025 gullude CRLD na sarti yende akamsarande sappo jende juin yaadu koyde yalla beene famu yimbe na sarta le kawar mudun kawrutal le nokku tutugul ijam bangal gullidal na fongal ken yawta goji mere mere machine ngaji yalla fahande newa munyana wadde e le yawtade chaawi e nyaw o be chaawali nyaw o
bana mande